li mo ci sanu yesu christ setu daoud setu ibrahima ibrahima mo jur isaaha isaaha jur yaqoba yaqoba jur yuda ak doomi bayam yuda fares ak sara ci tamar fares esrom mi bayu aram aram aminadab aminadab nasson nasson salmon salmo jur ci rahab dom ju tuddu bawas bawas am ak rut obed obed jur yese mi bayu bur bi daoud daoud mo jur suleyman ci ki nekkon jabari uri suleyman jur robowam robowam abia abia asaf asaf yosafat yosafat yoram mi bayu osias osias jur yowatam yowatam akas mi bayu esekias esekias manase manase amon amon yosias yosias jur yekonias ak doomi bayam ci jamono ja ñu defé yawut ya jam yobulen babylon bañu leen yobbo ci babylon yekonias jur salasel salasel soro babel mi bayu abiyud abiyud eliakim eliakim asor asor sadok sadok akim akim eliud eliud eleazar eleazar matan mi bayu yankoba yankoba nak mo jur yusufa jekuru mariama te ci mariama le yesu mi ñuy wax christ juddo mbollem giir gogu nak la dalé ci ibrahima ba ci daoud fukk lañu ak ñent la dalé ci daoud ba ci njam ga ci babylon fukk lañu ak ñent la dalé ci njam ga ci babylon ba ci christ fukk lañu ak ñent ni la yesu christ juddo biñu mayé mariama ndeyam yusufa wayé la taño and gis nañu né dafa ëmb ci katunu xelmu selmi yusufa jëkërëm nak mi nekkon nit ku jup te bëggu ko wona wër mu dogo tax sey bi ci kumpa waye bu muy xalaat ci loolu ben malakam borom bi daldi ko feñu ci gënt neko yow yusufa setu daoud bul ragale yeggali maryama sa jabar ndax ci dom ji mu ëmb ci xel mu sel mi la joggé dina jur dom ju goor nga tuddé ko yesu ndax te modi ki musal xétam ci seeni bakar lolu lepp xewon na ngir amal li borom bi wax jaarale ko ci yonent bi mu naan jang bi dina ëmb jur dom ju goor ñu tuddé ko emmanuel li tekki yalla gané ci nanu nonu yusufa yewu yegali jabaram nako ko malakam borom bi santé won waye andul ak mom ba keramu mucc jur dom ju goor mu tuddé ko yesu